This is the African music mix on the Voice of America.
Papa Jean-Noël, how many months is it take on?
On a quaraca January, several March, April, May, June.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. African Music Mix is one word at voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
And now another song reflecting the views of the African music mix on the Voice of America.
positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
The African Music Mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
Do you want? kibonge wewe embanda kwenye RS tumepata taarifa za kwamba unauza gongo uongo unabisha lukurato likikwangu kesho ukalia wewe unajifanya mjanja moyo wewe aka kafasika komeka gongo alafu unajifanya maji ya kunywa tunye turewe mtipe magwanda unajua wana wako Dar es Salaam kwa sisi polisi wa dini hata tukiwa tongosa bila mkola wa magwanda wa kuga alafu ni majeu ukiwaambia mambo vipi wanajibu kama mgambo kasoro kilu kwa nini wasijibu kama polisi kasoro bundu aisa fandemo unajua ini case bogo pa mgambo kuliko sisi ma polisi auto address na makonzi ya utosi
wengine na
Unajua utani na wanachimisi taki wewe Vijana wabongo leko tukukosa wewe mwili mkubwa ninge wapa kesi Nimepita maskani ya wakani mtabibi mshikaji wewe Kwani mi mwanamu lazima maafande tuheshimiki Najua kiasi gani tupo sisi Afande Samueli mtu ambea Afande Gosha mtu atabola Afande Saidi mtu Dar es Salaam Akamatio vino kapo atalamu Anatebu cheshi Majina na heshima vina ondoka Wana tuita manjama Mamwele Waze Sisi waze buka kidamu na chemu Kula mtu tekunkuli jina notupa bosi wetu Lazibo mtano kipano che Vitabu chi Kachin Kachin
Wengine na oti wajani
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Dicap la merveille. Elle est maravillosa. Elle est pibe de l'or et de Gigi.
Palais et Pompa.
Yes, Olivia. This is the champion's love.
Feeling now, baby?
Yes, baby.
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
Kisumu, get a bus to Nairobi. I said bye to life, we don't get it. Went to the city.
kati Fanda job from Odero Kane na chopo kisumo Ewe na riti kisumo Kakamega baso tera Oricho baso tera Nakuru baso tera Naivasa baso tera Eldoret baso tera Odero kane nena Odero so Rafuok Rafuok odonje dala big town Like Nairobi Ina kisumo Baumbu pass Kisumo baumbu pass Na kisumo baumbu pass Kisumo baumbu pass Na kisumo baumbu pass I was living land in my way, drinking karyobangi, kumo bagi mpaka che. My name is Makadem, and I'm here to my amodoki, mimi sieni kona kona. I saw many joro chere, grabbing nyamburuku, as a cobla, duko diero. Watch on you walk on my yele, dafuonge. Watch on you walk on my yele, I do get. Yo lolo my ye, wo lolo yele de wo da lego. Asebe do katagra taga, ati akato swayo, jeje podo swayo tago. Kane no chulo nagi, weno nagi good paid. System okay tie pass, can boy now my law. Sofa set okay tie pass, TV set okay tie pass. Kabat be okay tie pass, dan the boy now my law. Inaki sumo bound to pass. Kisumo baundu pass, na kisumo baundu pass, 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 kisumo baundu pass. It up. Kumi bedi mama wolololo, kumi bedi. Kumi bedi mama wolololo, kumi bedi. Kumi daki mama yelele, kumi daki. Kumi daki mama yelele, kumi daki. Kumi ponde ya wa wodo nagi kumi bedi. Kumi ponde ya wa wodo nagi kumi bedi. Kumi bedi mama wololo kumi bedi. Kumi dake mama yelele kumi bedi. Kumi ponde wa wodo nagi kumi bedi. Dongi neno dala dongi neno pacho ineno turu. Dongi neno dala dongi neno pacho ineno turu. Sit up. Wololo maye wololo yelele woda lego. Ina kisumo baundu pass. Kisumo baundu pass. Na kisumo.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
Music continues on VOA Africa Music Mix.
Miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Ah oh, oh, le bonheur n'est pas qu'à quand on est les jours pour mes.